nja ne tulaba sisira bwezenkanya emyoyo gyenvudde wakambaga owa gyempitidde walijjukirwa ng'eyabuuka mu nyanga tebibadde bino ebyangu ng'ovudde ku byondaba ebiriwo katemerero nakasiiramu kajja ne kabadde kabaalaala obwavu bwambuza eddembe era bangi banvuma omudibo bwenzijjukira nabweru mu kafunda mukama nnina okutendereza obugalani ebwayise gye nabuukira emyala o ate oba saagala kujjukira salina eddaani n'essebunya sibanga byenjogera nnimba oyo kijambo looja asinga mu kwogera firimu aliwala kasujja lweyansala engwala yali kashiyambasesa mwana wa maama singa siggwe singa nze katimbuyaga wagula fansida mungu akumpeera omukisa onarevoka yembasolo enjala katetutojjukira naawe osobola naawe osobola mukama akulinamu pulaani zeggoddako bapalapase bajja kumulamu amatuko gabawa bwe bakunafuya naawe n'obivaako bo kye baagala abajega bwe bakujofuna naawe n'obivaamu bo kye baagala abajega o yali kalule furedi oyo bwe twajja mu ndongo abalabi bajevunaffe kokalule batujevunya ekimala ndongo kanjitenzize koosi konze bandabira abeeka tekino nnina okituukiriza ntandikwe butabutanya y'omuntu wawananafuya ku siteegi nago bwe nfunda naye ne ŋŋamba nti kikyasoboka naawe osobola naawe osobola bwe bubaka bwe nsibye mu ndongo zeyalangibwa omudibo kati ndi ku bwa mmeeya namula ngeri za mukama nneneku yamanyi bwanunula abantu bwanomera abasiba ebizira yawonya n'endwadde enkambwe yeyawa dawudi obukodi okutimpula goliyasi baavuma nze nti biki by'oyimba kiki togenda ku nnyanja n'ovuba naawe osobola naawe osobola mukama akulinamu pulaani zeggoddako bapalapase bajja kumulamu amatuko gabawa bwe bakujevuna naawe n'obivaako bo kye baagala abajega bwe bakunafuya naawe n'obivaako bo kye baagala abajega tukyalina ndagira omukisa omutunzi okukukyusaamu embeera ekusibya amagulu nkeera n'ogikuba amabega abadda tembe ya bogoya n'obisuubula eggwanju k'okulembeza okufuba n'okusaba ddunda empeera obukkakkamu n'empisa zebyanyamba okuyiga emirimu buli kye banvumanga bakyenkeera okukirongoosa zijjukira emukono ekawuga nga settimba nsibye bapangisa bidongo bye bantu ne batayingira gwali mwaka gwa 12 nga tukyali bulenzi buto mamuli oyo ye yasoma ddiiru yatulumya ekivu abitekisi najja atununula n'anvuma emmome bw'atutuusa mu paaka ate n'ansala oluyi onzitidde sente tolina na by'oyimba waayitawo emyaka ena n'ensamba akagi abitekisi n'ategeka waadiira bayo bwenzi wangula ne beene lwansiima lwennyini mu lubiri yeyanvuga n'ebivulu byategeka kakano ku nze kwatandikira naawe osobola mukama akulinamu pulaani zeggoddako bapalapase bajja kumulamu amatuko gabawa bwe bakujevuna naawe n'obivaako bo kye baagala abajega bwe bakujevuna naawe n'osivaamu bo kye baagala abajega ekizibu si kya mujega kiri kuggwa atali mujega matu omuwagaki buli lwowa obudde omujega owunsika naawe ofuusa omujega bamanyi nnyo ebintu naye ng'ekiyitibwa emmaali tebalina buli ekitandikwa bavaayo nti ekyo tekijja kukola no weka no wesa sagenga baba jerega bajie masaka amaro mbuba kubebi nyanya nyanya katiba tuwale kamaro yali abavume shalo katiba tuwale kamaro la muze iyewe nkoma umbaji
remember when you voted for
tutumedanya wana shangera mbuba kamarangi sikirizo chaka tonda wangala